Hey, Mr. Leverman. Man a bad man, a night boy. Yeah.
Need it.
Tanichoma, take it slow, take it slow, baby. Unajua kunyembosha kusoma. Wendo moja tu sukari. Tukiwa wawili gizani. Wendo moja tu sukari. Tukiwa wawili gizani. Lubuda, yamenifika maji yapo kwa shingo. Chika mango mandundiko. Sioni noma nikikwanga tabingo. Funga kibindo. Oh baby, hakuna kulala. Kesha notamu wa banana. All night tukipambana. Wendo unaniezaga. Baby, hakuna kulala. Kesha notamu wa banana. All night tukipambana. Mingo nakwezaga. Sama tuendele mbele kwa mbele. Ngome nogere. Again, again, again. Ooh, yeah. I hear your body calling now. And I, boy, I wanna give you something. Amida sasa ndo umefika. Kiuno yondo sister. Anjo ni kupe kadhalika. Usiku waniita. I like the way you lick your lips. Touching me with your fingertips. Your goodie food in it. Tamu avocado ndani ya kachumba. All night tukipambana. Wendo unaniezaga.